love my report.
Meanda eni bando funge nini tambo na maiksi mkae kando Mungu amenipa pambo mwanamke anakasoro ukimpenda mwanamke anaga mapungu ukimpenda ilo komu yataficha na wiki umbo si lazima kuzidi iyo rangi ya meriki kwa bibi kwa nini ajichubue Mbaya kwenu kwangu ni uwaridi Hata kama sauti zumaridi Nimeoa mimi wala sio kijiji Kwa hiyo msini sumbue
Eti pona na shepu
Ni wako, embu acha shogo
Pona avuti
Ni wako, nasema acha shogo
Pona ni mfupi
Ni wako, embu acha shogo
Eti pona ni mbaya
Ni wako, nasema acha shogo
Upo singo
Apana, shampata wangu
Yuko wapi
Kuhoni, mzuri tuendanya
Upo singo
Apana, shampata wangu
Yuko wapi, yuko wapi
Mzuri tuendanya
Nacheka sana Hata shavu limetoka Nimejipata Majera Mambo ya kunyanya sana Gozi ilikongoroka Sasa nimetakata Napewa manju mati maziwa fresh Esipo kula matunda napewa kesi Anavuni jali utasema nesi
Shemeji enu kibo
Usiku na lazwa mapema sina stress Na amsho na vibunda makeshkesh Pole ni ma XX kina desh desh
Shemeji enu kibo
Ona mekapo kwa sura
Hey, nani kasema japenezu
Nguo zimenyoka karula
Hey, nani kasema japenezu
Nwele mtindo koma ashura
Hey, nani kasema japenezu
Basige uka kidogo kachura
Hey, Nani kasema
japenezi Upo singo
Apana, shampata wangu
Yuko wapi
Kuhoni,